Don't let me touch. Don't let me.
Ha ha. Don't let me. Get call me DJ Kevin. Bad boy. Oh yeah.
Well, well. Let's go say. DJ Sip Santa. Chuande.
Yeah. Hatunaga weekendi. Goja sito fly. Natumia za kwangu, siyo za mtu, kuna nani dai. Yeah, stressi za mapenzi staki. Mimi na wanangu, bora tuchome nyasi. Nando mana, situi kwa gana hera. Wara tufikiri, kwanza mabachela. Poa tufikiri. Mtafute ni kwanja alafu nisitumie. Ndonini. Donini, nipisi ya kwenda lakini nisiwabindie. Donini, donini, donini.
Say, what you
wanna party?
Hey, DJ
Steve
wanna party?
Nando mana, situi kwa gana hera. Wara tufikiri, kwanza mabachela. Ni kwanja alafu nisitumie. Donini, donini, donini. Nipisi ya kwenda lakini nisiwabindie. Donini, donini.
My hina sound
Prince Music.